Good morning, everyone.
Habari za asubuhi kila mtu mmoja wenu.
We'll read Bible from Luke chapter 15.
Tutasoma Biblia kutoka kitabu cha Luka mlango wa 15.
Please open Luke chapter 15.
Nawasihi fungueni Luka mlango wa 15.
We'll read from verse 11.
Tunasoma kuanzia mstari wa 11.
Luke chapter 15, verse 11.
Luka mlango wa 15, mstari wa 11.
Okay, Luke chapter 15, verse 11, I'll read.
Nitasoma Luka mlango wa 15, mstari wa 11.
And he said, a certain man had two sons.
Kasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili.
And younger of them said to his father, Father, give me the portion of good that falleth to me. And he divided unto them his living.
Yule mdogo akamwambia babae, baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia, akawagawia vitu vyake.
And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with righteous living.
Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati.
And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want.
Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji.
And he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his field to feed swine.
Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe.
And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him.
Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu.
And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger.
Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, nami hapa ninakufa kwa njaa.
I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee.
Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako.
And I am no more worthy to be called thy son, make me as one of thy hired servants.
Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako.
And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him.
Akaondoka akaenda kwa babaye alipokuwa ngali bali, baba yake alimuona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana.
And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.
Yule mwana akamwambia, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena.
But the father said to his servant, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet.
Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lilo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni.
And bring hither the fatted calf and kill it, and let us see it and be merry.
Mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi.
For this my son was dead, is alive again, he was lost and is found, and they began to be merry.
Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana, wakaanza kushangilia.
We read up to verse 24.
Tumesoma hadi mstari wa 24.
We've been talking about Luke chapter 15 since yesterday.
Kwa tukiongea Luka mlango wa 15 tangu siku ya jana.
First time, which was yesterday's morning.
Yeah, siku ya mara ya kwanza ilikuwa ni jana asubuhi.
We talked about the heart that left the father.
Tuliongea kuhusu moyo ambao umemwacha baba.
Because he had a heart that he can do something.
Kwa sababu mwana alikuwa na moyo kwamba anaweza kulifanya jambo fulani mwenyewe.
Because he had a heart that he can make something change by himself.
Aliona kwamba anaweza kulifanya jambo fulani libadilike kivyake yeye mwenyewe.
That heart leads him to left his father.
Moyo ulimuongoza akamwacha babaye.
And yesterday we talked about After he left his father. And many people think that because I have committed a lot of sin, that's why I left God.
But when you read the Bible,
the son left his father first.
Ya mwana kwanza alitangulia kumwacha babaye.
Because he left his father, he can help but to commit lots of sins.
Sababu alimwacha babake ana budi la tu atatenda dhambi kwa wingi.
But even though he lost everything,
lakini ingawaje alipoteza kila kitu,
he did not come back to his father's house.
Hakurudi nyumbani kwa babake.
But instead, he went to the citizen and he went into the pig pen.
Baada aliendea mwenyeji mmoja wa nchi hiyo akapelekwa katika nyumba ya nguruwe.
When you commit sin,
unapotenda dhambi,
when you fail,
unapoanguka,
when you have no other choice,
wakati una chaguo lolote lile,
when you in deep despair,
wakati umetumbukia katika kupoteza tumaini,
when you have problems,
wakati unazo shida,
when you have worries,
wakati una wasiwasi,
you have to remember you have only two choices.
Lazima ukumbuke kwamba una chaguo mbili tu peke yake.
Like the son had.
Kama vile mwana alikuwa na chaguo mbili.
To return to the Father, which is
moja,
the Father God.
Ni kwa baba, mbae, ni Mungu baba.
The other is going to pig pen. What is a pig pen?
Basi nyumba ya nguruwe ni hii ni nini?
Pig pen is doing something with your own.
Nyumba ya nguruwe ni kufanya jambo fulani kivyako wewe mwenyewe.
You try to feed yourself.
Unajaribu kujilisha wewe mwenyewe.
You try to solve the problem.
Unajaribu kutatua shida zako mwenyewe.
You try to clean yourself.
Unajaribu kujisafisha wewe mwenyewe.
You try to not to commit sin.
Unajaribu usitende dhambi mwenyewe.
All the things that you do with your own is a pig pen.
Mambo yote unafanya kivyako mwenyewe, hayo ni maisha ya nyumba ya nguruwe.
In father's house,
katika nyumba ya baba,
there's nothing you can do.
Hakuna lolote unaweza kulifanya mwenyewe.
All you have to do is just stay.
Unalolifanya ni kukaa tu huko.
Then father changes everything.
Na baba anabadilisha kila kitu.
So everyone, when you have problems,
ya kama unayo shida,
when you have difficulties,
wakati unayo matatizo,
when you have lots of sin,
wakati una dhambi kwa wingi,
have a condemnation,
wakati unakujihukumu kwa wingi,
you have to remember,
lazima ukumbuke,
there's only two choices.
Na kwamba una chaguo mbili tu peke yake.
One is going to my father's house.
Chaguo moja ni kurudi katika nyumba ya babangu.
Or the other is rely on yourself.
Ama kujitegemea mwenyewe.
Rely on your knowledge.
Kutegemea ujuzi wako kwa nao.
Rely on your experience.
Kutegemea
and try to take your problem by your own.
Mazoea yako na kujaribu kutatua shida yako mwenyewe.
But the Bible says,
lakini Biblia inasema namna hivi.
That's the pig pen.
Hapo ni maisha ya nyumba ya nguruwe.
In the pig pen,
katika nyumba ya nguruwe,
you'll never be cleansed.
Huwezi kamwe ukawa msafi.
That's what we talked about yesterday.
Tulinena jambo hilo siku ya jana.
Today I will continue
leo
from yesterday.
Leo nataka niendelee kutokana na hapo pa jana.
No, long time ago,
muda mwingi uliopita,
there is a captain in the country called Spain.
Kuna nahoda moja katika nchi moja inaitwa, you know, Hispania.
You know, he's the captain of the big ship.
Yeye alikuwa nahoda wa merikebu kubwa.
And he always travel a lot.
Kila wakati alikuwa anasafiri kwa wingi.
And he had one son.
Alikuwa na mwana mmoja
who really loves his father.
Ambaye alimpenda babake mno.
So every time when father came back from the sailing after 2 or 3 months later,
kila wakati baba ametoka katika safari yake baada ya miezi miwili mitatu hivi,
father will always bring like precious gift.
Ya baba alikuwa anamletea mwanawe zawadi ya thamani.
And then overnight son was listening what father experienced throughout the trip.
Baba alikuwa anamuelezea mwanawe ni mambo gani aliyapata wakati wa safari.
Oh, you know, I went to the ocean.
Oh, unajua nilienda baharini.
I saw lots of dolphins.
Niliona samaki wengi wa dolphin.
Sometimes I see big whale.
Kuna wakati naona samaki kubwa nyangumi.
Oh, that really?
Hey, baba kweli.
Oh, I want to see.
Nataka nione mambo
hayo. I want to go to the ocean with you.
Nataka niende baharini pamoja nawe.
The big ocean.
Nataka nione bahari pana kubwa.
Oh yeah, one day when you grow up.
Ah, sawa, siku moja kata kuwa mtoto mkubwa.
Then I'll take you.
Nitakuchukua.
Father, when?
Ah, baba, wakati gani?
Maybe next year?
Labda mwaka ujao.
Okay.
Sawa.
Are you promise me?
Je unaniahidi?
Oh sure, I'll promise you.
Hakika nakupatia ahadi.
No, even though father made a promise.
Yeah, baba ngawaje alikuwa amempatia ahadi mara nyingi.
He forgot everything.
Baada alisahau kila kitu.
But the son remembered.
Lakini mwana alikumbuka.
After next year.
Mwaka uliofuata.
Father, remember?
Baba, je unakumbuka?
You say you're gonna take me to the ocean.
Uliniambia kwamba utanichukua baharini.
Did I say that?
Je nilisema mambo hayo?
Yeah, remember last year?
Eh, unakumbuka mwaka jana?
You say you're gonna take me to the journey. Oh, I remember. Son, I can you do it? Yeah, of course. I'm not going myself, I'm going with you. Okay, since I made a promise, I'll take you this time. So son was very excited.
Wow,
now finally I can really see the whales. I can see the dolphins. I can go to different countries. I'm meeting lots of different people. The son was very excited. The night before, the son was not able to sleep. Father came and told him, hey son, when you sail into the ocean, you cannot see dolphin every time. But the most of time, you will be very bored. So, bring lots of toys. Because when you're into the ocean, you see nothing but the sky and then the ocean. You get bored very easily. So, bring toy as much as you can. And then, you know, the son was raising a little monkey. Father,
Baba,
monkey is my best friend. Can I take this monkey? Oh, sure.
Oh, hakika.
Oh, that's a really good idea.
Yeah, wazo lizuri hilo.
Okay, then tomorrow I'll take my monkey.
Basi kesho naenda na nyani wangu.
So it was the next morning.
Ilikuwa asubuhi iliyofuata.
They woke up early in the morning.
Wakaamka asubuhi mapema.
Mom was very worried.
Yeah, mama alikuwa na wasiwasi.
Do you think you're going to be okay?
Je, utakuwa sawa?
Mom, don't worry about it.
Mama, usiwe na wasiwasi.
I'm already grown up.
Mimi mkubwa tayari.
I'm going with daddy.
Naenda pia na babangu.
So don't you worry about it.
Usiwe na wasiwasi.
You know, I'll experience lots of things. I'll come back and tell you all the stories.
Najua mambo mengi, nitakuja nikupatie hadithi zote.
So the son came to the ship.
And then
with the father and with a lot of sailors, they sailed to the ocean. As they're sailing, father was very busy. He had to find the route. And he had to look at the weather. So father was very busy. And the son started to get bored. Okay, now I'm going to play with my monkey. So the son was playing with his little monkeys.
Oh,
he was best friend. Oh, it was so fun. But all of a sudden, while they're playing, monkey took the son's head and started to run away. Hey, come here. Hey, bring my head. That's mine. And the monkey doesn't care. And he ran away. So son was chasing and the monkey was running away. And the monkey was climbing up the mast. And the son was also climbing the mast along the monkeys. Hey, come here, give me my head. That's mine. And the son was kept on climbing the mast. When the top of the mast, oh, now you have nowhere to go.
Hey,
you have to surrender and give my hat. But monkey, he just jumped to another mast, which his son could not do. And then son saw the first time to the ground. He realized that he climbed too high.
kwamba amepanda juu kabisa.
Because he was in the top of the mast.
Alikuwa juu ya huo mti wa mlingoti mrefu.
Because of the monkey, he did not know how high he climbed up.
Kwa sababu ya huyo nyani hakujua amepanda juu kiasi gani.
Now he realized it.
Sasa ametambua mambo hayo.
And he started scared.
Akaanza kuogopa.
And he was holding the mast.
Akawa ameushikilia huo
mti wa mlingoti. Help, somebody help.
Hey, nisaidie, nisaidie.
And then the sailors in the bottom of the ship.
Mabaharia walikuwa huko chini katika
merikebu. Heard the little boy's voice.
Wakasikia sauti ya kijana huyo.
Hey, look at, that's the captain's son.
Hey, angalia ni mwana wa nahodha.
Captain, we have problem.
Hey, tunayo shida nahodha.
What is it?
Shida gani?
Your son is in the top of the mast.
Mwana wako amepanda juu ya mlingoti.
And he doesn't know what to do.
Na hajui afanye namna gani?
And the captain, the father, went outside.
Basi nahodha ambaye ni baba pia
kaenda nje. And so his son was holding on to the mast, on the top of the mast.
Mwana ameshikilia huo mti mrefu ako juu ya mlingoti huo.
There's no way and there's no one who can rescue that little child.
Hana njia, hakuna mtu anaweza kumwokoa huyo mtoto mdogo.
And son was holding the mast so tight.
Huyo mwana alikuwa ameushikilia huo mti.
But he can feel that he's losing the strength.
Lakini alihisi kwamba anapoteza nguvu.
The father said to son.
Mwana akamwambia mtoto wake.
Hey son.
Baba akamwambia mtoto, "Hey mwanangu, je, unaweza kunisikia?"
Oh yes father, please help me.
Baba, hebu nisaidie.
Hey, please do something. I'm scared.
Baba, nifanyie jambo fulani, naogopa.
Son, you have to jump.
Mwana lazima uruke sasa.
With your foot, you have to kick the mast.
Na mguu wako piga teke huo mti.
And you have to jump into the water.
Na urukie ndani ya maji.
No, I cannot do that.
La, siwezi kufanya mambo hayo.
What if I die?
Nitakufa.
Don't worry about it. I'll save you.
Usiwe na wasiwasi, nitakuokoa.
But son wouldn't let go of the mast.
Lakini mwana kuachilia huo mti mrefu.
You know what the father did?
Unajua baba alifanya namna gani?
From his pocket, he took out the pistol.
Kutoka basi mfukoni mwake akatoa bunduki.
And he aimed his son.
Na katika na hiyo bastola akamvizia mwanawe.
I took my pistol, now I'm aiming you.
Mwanangu nimeondoa hii bastola yangu na kuvizia.
I'll give you a count of three.
Nitakuhesabia mara tatu.
Before you better jump.
Ya kabla mara tatu kuisha afadhali tu umeruka.
Or I'll shoot.
La sivyo nitakufyatulia risasi.
The son knew that his father is a man of word.
Yeah, mwana yajua kwamba babake anatenda kulingana na neno lake.
His father keeps always whatever he says.
Kila wakati baba anatenda kulingana na neno ambalo
amelisema. Daddy, help me.
Hey, baba nisaidie.
One.
Moja.
I'm scared. I cannot jump here.
Naogopa siwezi kuruka hapa.
Two.
Mbili.
The son was very scared.
Mwana alikuwa na uoga.
But he could not hold on to the mast.
Lakini hangeweza kuendelea kushika
mlingoti. Because he knew the father was going to shoot at him.
Sawa alijua kwamba baba atamfyatulia risasi.
So, okay, I'll jump.
Okay, sawa nitaruka.
So, he hold the mast.
Hivi alikuwa ameshikilia mti huu
and kicked against the mast.
Akapiga teke huu mti
and jump into the water.
Akaruka ndani ya maji.
And then there's a sailors who can swim very well.
Wanabaharia wanaweza kuogelea vizuri.
And they went into the water and saved the son.
Waliingia ndani ya maji wakamuokoa huyu mtoto.
And they finally finished their journey and they live happily ever
after. Wakamaliza safari yao na wakaishi kwa furaha.
You know what this story is telling us?
Je, mnajua hadithi inatuambia kitu gani?
Son climbed up the mast.
Ya basi mtoto huyu ameshikilia mti huu.
And he was holding on to it.
Ameung'ata kabisa ameushikilia.
That's the only thing he can do.
Hilo ndilo tu jambo pekee anaweza kulifanya.
That was his way and that was his method.
Hiyo ilikuwa ni njia yake, hiyo ilikuwa ni mbinu yake.
But what's the father's way and what's the father's method?
Lakini njia baba, mbinu ya baba ni gani?
Kick the mast.
Ni kupiga teke huu mti
and jump into the water.
Na kurukia ndani ya maji.
Let go of the mast.
Na kuacha huo mti.
And you have to jump into the water.
Lazima urukie ndani ya maji.
That's the father's way.
Hiyo ndio njia ya baba.
Hey son,
mwana,
you have to listen to me.
Lazima unisikilize.
And you have to follow my way.
Lazima ufuate njia yangu.
But because son was so scared.
Lakini kwa sababu mwana alikuwa na uoga mwingi.
He didn't want to follow father's way.
Hakutaka kuifuata njia ya babake.
He wanted to keep his way to holding on to mast.
Alitaka anataka tu kuhifadhi njia yake kung'ata huu mtu wa mlingoti.
Everyone,
wapendwa,
think about it.
Hebu fikiria mambo haya.
What if he just stayed with his own method?
Atakuwaje kiendelea kuishika njia yake?
What if he just holding on to the mast?
Atakuwaje kiendelea kushika huu mlingoti?
What's going to happen?
Mambo gani yatatendeka?
Eventually he's going to lose all the strength.
Mwishowe atapoteza nguvu zake zote.
And he's going to fall from the mast to the deck of the ship.
Na aanguke kutoka mlingoti hadi chini kwa hiyo merikebu.
And he probably die.
Na labda angefariki hapo hapo.
Isn't it?
Yes, hivyo.
That's why you have to kick the mast and then jump into the water.
Lazima pige teke mtu wa mlingoti arukie ndani ya maji.
But this story is very important for
lakini,
today's message.
Hadithi ni ya maana kwa sababu ya ujumbe wa siku ya leo.
If you look at the Luke chapter 15,
unapoangalia Luka mlango wa 15,
you know, it talks about how son fell into the sin.
Wanaongea kuhusu jinsi vile mwana aliingia katika dhambi.
And how son came back to his father's house.
Na jinsi vile mwana rudi katika nyumba ya babake.
It explains one person's whole world.
Wanauliza, wanaongea kuhusu ulimwengu wa mtu mmoja.
You know what interesting thing is?
Unajua jambo la kutia hamu ni gani?
In this Luke chapter 15,
katika Luka mlango wa 15,
there are only two different houses.
Kuna nyumba mbili tu peke yake.
It doesn't talk about anything else.
Haongei kuhusu jambo lingine lolote lile.
But it talks about two different houses.
Lakini anaongea kuhusu nyumba mbili tofauti.
What are they?
Nyumba hizo ni gani?
What are they?
Nyumba hizo ni gani?
First,
nyumba ya kwanza,
father's house.
Nyumba ya baba.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
What's the second?
Nyumba ya pili ni gani?
Or somebody says something.
Kuna mtu amesema jambo fulani.
Yes.
Naam.
Very good.
Jema sana.
Yes. Pig pen.
Nyumba ya nguruwe.
In Luke chapter 15,
katika Luka mlango wa 15,
it talks about the whole world.
Wanaongea kuhusu ulimwengu wote.
It doesn't talk about anything else house.
Hawaongei kuhusu nyumba ya mtu mwingine yote yule.
But only two houses.
Lakini nyumba mbili tu peke yake.
One is father's house.
Nyumba moja ni nyumba ya baba.
And one is pig pen.
Nyumba ya pili ni nyumba ya nguruwe.
Let's talk about what's the difference between father's house and pig pen.
Hebu tuongee tofauti kati ya nyumba ya baba na nyumba ya nguruwe.
You know, son was in the pig pen.
Mwana alikuwa katika nyumba ya nguruwe.
And he realized that he sinned and he left his father.
Tambua kwamba alitenda dhambi alimwacha baba.
So he came back to his father. And the father said,
na baba kasema,
what happened?
Mambo gani yalitendeka?
Let's read the Bible.
Hebu tusome Biblia.
Let's read from verse 20.
Tusome kwanza mstari wa 20.
It says, and he rose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him.
Akaondoka akaenda kwa babaye alipokuwa ngari mbali, baba yake alimuona akamwonea huruma.
And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.
Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena.
Father,
Baba,
I'm sorry.
Samahani.
I'm really sorry.
Mimi samahani kabisa.
I was arrogant.
Nilikuwa na kiburi.
I trusted myself.
Nilijiamini mwenyewe.
I left you.
Nilikuacha baba.
I sinned against heaven and before your sight.
Nimetenda dhambi juu ya mbinguni na mbele zako.
I'm no more worthy to be called your son.
Sistahili kuitwa mwana wako tena.
You know what says?
Je, unajua inasemekanaje?
You know what the father says?
Je, unajua baba alisemaje?
That's right.
Eh, ni ukweli.
You waste my money.
Ulitapanya mali yangu.
I hate you.
Nakuchukia.
You know how many times to earn all those money?
Unajua ilichukua muda gani kupata hela kama hiyo yote?
You waste with the harlot.
Ulitapanya na makahaba.
I'm going to kick your house. Get out of my house.
Nakufukuza toka kwa nyumba yangu.
Did the father say that?
Je, baba alisema namna hivyo?
Did father said that?
Je, baba alisema namna hivyo?
What the Bible says?
Biblia inasema namna gani?
No, that's not what the father said.
La, baba hakusema namna hivyo.
If you read the Bible,
unapoisoma Biblia,
verse 22.
Mstari wa 22.
Please follow me.
Hebu tafadhali nifuate.
But the father said.
Lakini baba alimwambia.
No, we're going to hear what the father said.
Sasa tunataka kusikia neno gani baba alisema.
But the father said to his servant.
Lakini baba alimwambia watumwa wake.
Bring forth the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and shoe on his feet.
Leteni upesi vazi lobora mkamuvike mtieni na pete kidoreni na viatu miguuni.
What the father said.
Baba alisema namna gani?
Father, I'm sorry.
Baba samahani.
I was wrong.
Nilikosea.
I was arrogant.
Nilikuwa na kiburi.
I left you.
Nilikuacha.
I sinned against heaven and in thy sight.
Tenda dhambi mbele ya mbinguni na juu ya mbinguni na mbele zako.
I'm no more worthy to be called your son.
Sitaki kuitwa mwana wako tena.
Father, I'm really sorry.
Baba samahani kabisa.
What the father said.
Baba alisema namna gani?
Hey, servants, where are you?
Hey, watumwa mko wapi?
Hey, where is the fatty calf?
Ng'ombe aliye nona ko wapi?
And kill it.
Mkamuue.
And make a delicious food.
Mkatengeneze chakula kitamu.
Hey, you come here.
Hey, we kuja hapa.
He changed his clothes.
Badilisha mavazi yake.
He put on new clothes on him, okay?
Badilisha mavazi mapya.
You took the best robe, okay?
Mpatie vazi robora waelewa.
Hey, you come here.
Wewe kuja hapa.
On his feet, on his finger, put the ring on it.
Kidoreni mwake weke pete.
Hey, you come here.
Wewe kuja hapa.
Oh, he's barefoot.
Yeah, hana viatu.
So put shoes on him.
Mvarishe viatu.
But before,
lakini kabla,
this is not in the Bible.
Yeah, mambo haya hayako Biblia.
But I'm gonna say something.
Lakini seme jambo fulani.
You smell so bad.
Hey, unanuka vibaya.
I'm sorry, Father, because I was in the pig pen.
Samahani baba, nilikuwa katika nyumba ya nguruwe.
What were you doing in the pig pen?
Ulikuwa unafanya nini huko?
Just, I don't know. I just stayed there.
Sijui nilikuwa tu huko.
Okay.
Sawa.
Before you put the new clothes.
Kabla hujavaa mavazi mapya.
Hey, servant.
Hey, mtumwa.
Wash him first.
Ebu kamboshe kwanza.
And somebody cut his hair.
Mwingine akuja mnyonyo.
And somebody cut his fingernail.
Mwingine kate kucha zake.
That's the father's house.
Yeah, huo ni moyo wa baba.
What happened to him?
Mambo gani yakatendeka?
Imagine what happened to him.
Ebu fikiria ni mambo gani yatendeka kwake.
Do you think the servant will listen to him?
Je, unaonaje watumwa walimsikia?
Of course, right?
Naam, walimsikiliza.
Oh, master, come here.
Bwana kuja hapa.
Okay, this is the hot water.
Yeah, haya ni maji ya moto.
So we'll wash you.
Tunakuosha.
So they washed him.
Wakamuosha.
They cut his hair.
Wakakata nywele zake.
And then they like put the shampoo.
Wakamuosha na shampoo.
And soap.
Na sabuni.
Okay, here's a toothbrush. Why don't you brush your teeth?
Aba basi haini dawa ya mswaki na dawa ya meno.
Bring the best clothes.
Buleta vazi robora.
And they put the best clothes on him.
Mbarisha vazi bora.
Oh, now put these shoes on.
Sasa vaa viatu.
Okay, let me show your finger.
Hebu nione vidole vyako.
And they put the precious ring.
Wakamwekea pete ya thamani.
Oh, are you hungry, right?
Je, una njaa sivyo?
Your father prepared lots of food.
Baba amekuandalia chakula kwa wingi.
Let's go.
Acha twende.
And then he was able to eat.
Aliweza kula.
He was able to drink.
Aliweza kukunywa.
Right?
Sivyo.
Test of father's house.
Huo ni nyumba ya baba.
What's the specialty of the father's house?
Ni kitu gani cha kipekee na hii nyumba ya baba?
You have to know because it's very important.
Lazima ujue mambo yako kwa sababu ni ya maana kabisa kwako.
What's the father's house?
Katika nyumba ya baba.
There is absolutely nothing that he has to do something.
Hakuna lolote lile huyu mwana atalifanya hata kidogo.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Is there anything that he can do?
Je, kuna lolote anastahili kulifanya yeye mwenyewe?
Is there anything that he needs to do?
Je, kuna jambo anastahili kulifanya?
Yes or no?
Ndio au la?
No, right?
La, sivyo.
There's absolutely nothing that he needs to do.
Hakuna lolote lile anastahili kulifanya mwenyewe huyu mwana.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Who does it?
Nani anafanya kila kitu?
Father.
Baba.
Yeah, that's right.
Naam, ni ukweli.
Father does everything.
Baba anamfanyia kila kitu.
How?
Vipi?
With his words.
Kwa neno lake.
Am I right?
Jinasema ukweli.
That's why this father represents God.
Ni sababu huyu baba anamwakilisha Mungu.
In father's house,
ndani ya nyumba ya baba,
there's nothing for this son to do.
Hakuna kazi ya huyu mwana kuifanya.
The only father, and father does it with his word.
Ni baba tu na baba anafanya kila kitu kwa neno lake.
But let's talk about the result.
Hebu tuone matokeo.
What happened?
Mambo gani yalitendeka?
Did he become full?
Je, alishiba?
Yes.
Ndio.
Yes.
Ndiyo alishiba.
Did he become cleansed?
Je, alikuwa msafi?
Yes.
Naam.
Yeah, that's right.
Naam, ndiyo.
Was it changed?
Je, alibadilika?
Yes.
Ndiyo.
He changed everything.
Alibadilika katika kila jambo.
He was clean.
Alikuwa msafi.
He was glorious.
Alikuwa mtukufu.
He was wearing the clean clothes.
Anavaa mavazi masafi.
He was able to be fed.
Aliweza kulishwa.
Everything was changed.
Kila kitu kilibadilika.
That's the father's house.
Hiyo ndio nyumba ya baba.
Amen.
Amen.
Let's go back to the pig pen.
Turudi katika nyumba ya nguruwe.
What about pig pen?
Hapo katika nyumba ya nguruwe je?
Who has to work?
Nani anastahili kufanya kazi?
Prodigal son.
Mwana mpotevu.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
He has to work.
Lazima afanye kazi.
He has to feed the swine.
Lazima walishe nguruwe.
He has to feed himself.
Lazima jirishe mwenyewe pia.
He has to work.
Lazima afanye kazi.
He has to try to clean himself.
Lazima jaribu kujisafisha mwenyewe.
You know the difference between father's house and the pig pen?
Tofauti kati ya nyumba ya baba na nyumba ya nguruwe.
What's the first thing?
Na kwanza ni gani?
Father's house?
Katika nyumba ya baba.
Father works.
Baba hufanya kazi.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Pig pen?
Katika nyumba ya nguruwe.
Prodigal son works.
Mwana mpotevu ndiye anatenda kazi.
But what's the difference between the result?
Lakini tofauti katika matokeo ni gani?
In the father's house?
Katika nyumba ya baba.
He was changed.
Alibadilika.
He was cleansed.
Alisafika.
He was fed.
Aliulishwa.
Everything was changed.
Kila kitu chake kilibadilika.
What about pig pen?
Katika nyumba ya nguruwe je?
What about pig pen?
Katika nyumba ya nguruwe je?
There's no change.
Hakuna mabadiliko.
He was still hungry.
Alikuwa na njaa bado.
Was he become clean?
Je, alikuwa msafi?
No.
La sivyo.
He was still dirty.
Alikuwa mchafu bado.
Was he happy?
Je, alikuwa na furaha?
No.
La sivyo.
He was still miserable.
Alikuwa bado mtu ameathirika.
That's the difference between father's house and the pig pen.
Ndio tofauti katika nyumba ya baba na nyumba ya nguruwe.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Like the father,
kama baba,
who tried to shoot his son.
Aliyejaribu kumfyatulia risasi
mwanawe. Father, I cannot. I have to stay.
Baba, sitaki, nataka kukaa
hapa. I'm so scared.
Naogopa.
Hey, son.
Hey, mwana.
Let go of your hand and kick the mast.
Shana achilia mlingoti huo na upige teke.
You have to kick against the mast and jump into the water.
Upige teke mlingoti urikie ndani ya maji.
No, father, I'm scared.
Na baba naogopa.
Son,
mwana,
let go of the mast.
Achana na mlingoti.
Kick against the mast and jump into the water.
Upige teke na urikie ndani ya maji.
There is a father's way.
Kuna njia baba.
And also there is a son's way.
Kuna njia mwana pia.
Son just wanted to hold on to the mast.
Mwana alitaka kushikilia mti huu.
But what if he hold on to the mast?
Lakini nitakuja kama kiendelea kuungata.
Eventually he will die.
Mwishowe atakufa.
So kicking the mast.
Kwa hivyo kupiga teke mlingoti.
Means throwing away his own way and his own method.
Manake ni kutupa mbali njia yake na mbinu zake mwenyewe.
And to follow the father's way.
Na kuifuata njia ya baba.
Same thing in the Bible.
Iko hivyo hivyo katika Biblia.
Same thing in your life.
Sawa pia na maisha yako.
Amen.
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 Yeah, many people.
How watu wengi.
I'm not saying that pig pen is dirty place and you're dirty people. This is not what I want to say.
Nataka kusema kwamba ninyi wachafu, nyumba nguruwe ni chafu. Sisemi mambo kama hayo.
Pig pen is what?
Nyumba ya nguruwe ni nini?
Pig pen is place where you work.
Ni mahali ambapo unafanya kazi wewe mwenyewe.
That's the most biggest difference between pig pen and the father's house.
Ni tofauti kubwa kati ya nyumba ya baba na nyumba ya nguruwe.
Pig pen, you have to work.
Hapo lazima ufanye kazi mwenyewe.
Father's house, father works.
Katika nyumba ya baba, baba ndiye utenda kazi.
Is that right?
Je, huo ni ukweli?
Is that right?
Je, huo ni ukweli?
Yes.
Naam.
What about your spiritual life?
Na maisha ya rohoni yako je yako namna gani?
Who's working in your spiritual life?
Na anayefanya kazi katika maisha yako ya rohoni?
Many people with their lips.
Watu wengi na vinywa vyao.
Oh, God works.
Eh, Mungu anatenda kazi.
God does everything.
Mungu anafanya kila jambo.
But what if the problem comes?
Lakini wakati shida imeibuka.
You try to take care of it.
Unajaribu kuitatua wewe mwenyewe, isn't it?
Right?
Sivyo.
When the difficulty comes.
Wakati magumu yamekuja.
Even though your lips says, "Oh Father, I know you can do this for me."
Ingawaje unasema baba nategemea utatue shida yangu.
But you always try to take care of it.
Lakini kila wakati unajaribu kuitatua wewe mwenyewe.
You know, I'm not saying that you are living the pig pen.
Sisemi kwamba mnaishi katika nyumba ya nguruwe.
But when I see it, lakini, your spiritual place.
Ninapoona mahali mlipo kiroho.
There is only two places.
Kuna mahali pawili tu peke yake.
Spiritually.
Katika maisha ya rohoni.
One is father's house.
Nyumba moja ni nyumba ya baba.
The other is a pig pen.
Nyumba nyingine ni nyumba ya nguruwe.
When you come to the problem sin.
Wakati unapofikira kuhusu shida ya dhambi.
What do you do?
Unafanyaje?
Oh yeah, the Lord Jesus Christ took care of everything.
Hey, yes, alitatua shida zangu za dhambi zote.
But you're the one who worries about it.
Lakini wewe una wasiwasi kuhusu dhambi
zako. You're the one who try to take care of it.
Unajaribu kutatua shida hiyo mwenyewe.
You're the one who try to not commit sin.
Unajaribu usitende dhambi mwenyewe.
You're the one who solve the problem.
Wewe ni wewe unajaribu kutatua shida.
What do you call it? You know what we call that?
Tunaita kitu hiyo gani?
We call it a pig pen.
Tunaita maisha hayo maisha nyumba ya nguruwe.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Am I right?
Je, nasema ukweli?
So the important thing is,
jambo la maana ni hili,
about the pig pen,
kuhusu maisha nyumba ya nguruwe.
Like I said yesterday,
kama nilivyosema siku ya jana,
in the pig pen,
Katika nyumba ya nguruwe,
there's no way you can cleanse yourself.
Hakuna njia jinsi vile unaweza kuoshwa mwenyewe.
There's no way you can be justified.
Hakuna jinsi vile unaweza kuhesabiwa kwa mwenye haki huko.
There's no way you can be sanctified.
Hakuna jinsi unaweza kutakaswa huko.
Because it's a pig pen.
Kwa sababu hiyo ni nyumba ya nguruwe.
What did son do?
Huyu mwana alifanyaje?
What did prodigal son do?
Huyu mwana mpotevu alifanya namna gani?
One day,
siku moja,
he realized that.
Alitambua.
Oh, I'm so hungry.
Oh, nina njaa.
And he wanted to eat. He was so hungry.
Alikuwa anataka kula, alikuwa na njaa mno.
He even wanted to eat the husks that the swine eat.
Hata alitaka kula maganda nguruwe aliyokula.
But because of the country, there's so much famine.
Lakini kwa hiyo nchi kulikuwa na njaa kwa wingi.
And people wouldn't even give him the husk, even that the swine.
Hata kumpatia hata hii chakula ya nguruwe.
He was so miserable.
Kwame athirika mno.
He was dirty.
Alikuwa mchafu mno.
And he felt so bad.
Alihisi vibaya mno.
And then finally he started to thinking about his father.
Akaanza kufikiria kuhusu babake mwishowe.
That's right.
Ni ukweli.
My father's house.
Nyumba ya babangu.
Not only some, but even the servants.
Si wana hata watumwa.
They have enough bread.
Wana mkate wa kutosha.
I'm his son.
Mimi mwanawe.
But I'm hungry.
Lakini nina njaa.
I'm dying.
Na nakufa.
Oh, the pig pen.
Nyumba nguruwe.
Cannot feed me.
Haiwezi kunilisha.
A pig pen.
Nyumba nguruwe.
Cannot change me.
Haiwezi kunibadilisha.
A pig pen.
Nyumba nguruwe.
Cannot cleanse me.
Haiwezi kunisafisha.
On the other hand.
Kwa upande mwingine.
What do we say?
Tunasema namna gani?
With my own works.
Kwa kazi zangu mwenyewe.
With my own effort.
Na bidii zangu.
With my own diligence.
Na juhudi zangu.
I cannot be cleansed.
Siwezi kuwa msafi.
I cannot be fed.
Siwezi kulishwa.
I cannot be changed.
Siwezi kubadilika.
I cannot be like sanctified.
Siwezi kutakaswa.
Son,
mwana alitambua mambo hayo.
Right?
Sivyo.
So what happened?
Basi akafanyaje?
Like the son who kicked against the mast and jumped into the water.
Kama yule mwana alipiga teke mlingoti akaingia ndani ya maji.
He kicked against the pig pen.
Yeah, pia alipiga teke nyumba ya nguruwe.
And he started walk toward his father's house.
Kaanza kutembea akielekea nyumba ya babake.
Amen.
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 Yes.
Ndio.
He finally get out of the pig pen.
Mwisho alitoka katika nyumba ya nguruwe.
And he started walk toward his father.
Akaanza kutembea kielekea nyumba ya babake.
Everyone,
wapendwa,
like the prodigal son,
kama mwana mpotevu,
you also need to do this.
Nawe pia unastahili kufanya jambo hili.
Like the son who's holding on to the mast,
kama mwana anashikilia mlingoti,
you also have to do the same thing.
Unawe pia lazima ufanye mambo hayo.
If you hold on to the mast,
ukizidi kushikilia huu mlingoti,
he's going to lose strength.
Utapoteza nguvu.
Eventually, he will fall on the ground.
Mwisho ataanguka chini.
With your own works.
Na kazi zako mwenyewe.
With your own effort.
Na bidii zako mwenyewe.
I'm not saying that your effort or your works or your zeal is bad.
Sisemi ya kwamba bidii zako, juhudi zako ni vitu vibaya.
That's good. You need it.
Hayo ni mambo mazuri unahitaji kwa
nayo. You need those.
Unahitaji vitu kama hivyo.
But you have to know.
Lakini lazima ujue.
That cannot save your soul.
Hayo mambo hayawezi kuokoa nafsi yako.
That cannot change you.
Hayo hayawezi kukubadilisha.
That cannot cleanse you.
Hayo hayawezi kukutakasa.
Cannot justify you.
Hayawezi kukufanya uhesabiwe mwenye haki.
You cannot be cleansed with your own effort.
Huwezi kukusafishwa kupitia bidii zako mwenyewe.
If you can change and if you can be cleansed with your own effort.
Kama unaweza kubadilika, unaweza kutakaswa kupitia mbinu zako mwenyewe.
Jesus wouldn't have to come to this world.
Yesu angehitaji kuja hapa duniani.
With your own zeal.
Na juhudi zako.
With your diligent heart.
Na moyo wako wa bidii.
If you can cleanse yourself.
Kama unaweza kujitakasa mwenyewe.
That Jesus wouldn't have to come to this world.
Yesu angehitaji kuja hapa duniani.
Your zeal,
your juhudi zako,
good.
Ni nzuri.
Your effort,
bidii zako,
we need it.
Unazihitaji.
But,
lakini,
that cannot change you.
Hayo hayawezi akakubadilisha.
That cannot save you.
Hayo hayawezi kukuokoa.
So you have to leave all the works.
Lazima uache kazi zote.
And walk toward the Father's house.
Ya, na utembee ukielekea nyumba ya Baba.
Amen.
Amen.
You know, I'm a pastor.
Mimi ni mchungaji.
I'm very happy.
Mimi na furaha mno.
That I can share this word.
Naweza shiriki neno hili.
With all of you.
Na ninyi wote.
Not only me.
Si mimi tu peke yangu.
I want all of you know the truth of God.
Nategemea ninyi wote muweze kujua ukweli wa Mungu.
God is telling us through the Luke chapter 15.
Mungu anatuambia kupitia Luka mlango wa 15.
You cannot see the kingdom of God.
Huwezi kuona ufalme wa mbinguni.
With your works.
Na kazi zako.
With your own zeal.
Na juhudi zako.
You have to kick the mast.
Lazima upige teke mlingoti wako.
You have to start to take a step to the Father's house.
Lazima uanze hatua zako kuelekea nyumba ya Baba.
You know, Father's house.
Nyumba ya Baba.
What's happening?
Hapo ni mambo gani yako?
Father
Baba
was ready for the son.
Kwa nangonjea mwana wake.
Right?
Sivyo.
Where's my second son?
Mwanangu wa pili kwa wapi?
Oh, maybe he should come here by now.
Ya, nastari kwa amefika hapa wakati
huu. What's going on?
Mambo gani yako yanaendelea?
The father is waiting for the son.
Baba anamngojea mwana mpotevu.
Right?
Sivyo.
So son was coming.
Mwana alikuwa anakaribia.
Who found the first?
Nani alitambua mwenzake wa kwanza?
The son or the father?
Je, ni baba au ni mwana?
The father, right?
Baba ndiye alimuona wa kwanza.
Father saw him first.
Baba aliona mwanao
kwanza. Hey, my son.
Hey, mwanangu.
And he ran into his father.
Akamkimbilia mwanawe.
He hugged him, kissed him.
Akamkumbatia, akambusu sana.
You know,
mnajua,
the Bible represents the heart of God.
Biblia hii inawakilisha moyo wa Mungu.
This is the heart of God.
Huu ni moyo wa Mungu.
God is waiting for you.
Mungu anakungojea wewe.
Hey, I'm waiting for you guys.
Eh, na wangojea ninyi.
I know you've been working so hard.
Najua mmekuwa mkifanya kazi kwa bidii zenu.
I know you cannot do this.
Lakini najua mwezi kufanya mambo haya.
Come.
Kujeni.
I have everything.
Njooni na kila kitu.
I prepare everything.
Nimeandaa, nimeandalia kila kitu.
So God has everything that you need.
Mungu ana kila kitu ambacho unahitaji.
All you have to do is a kick the mass against the mass.
Unalohitaji ni kupiga teke huyu mlingoti.
And start to take a step toward the Father's house.
Uanze kuweka hatua kuelekea katika nyumba ya Baba.
You know, in long time ago,
muda mwingi uliopita,
Christopher Columbus, he found the America continent.
Yeah, Christopher Columbus alitambua, you know, bara la America.
And then the pilgrims from the England.
Na pilgrims waliotoka katika nchi ya Uingereza.
They travel to the United States.
Wakasafiri kwenda Amerikani.
For the religious freedom.
Kwa ajili ya kupata uhuru wa dini.
And then, you know, they settle and they like they start to form a country.
Walianza kukaa huko na kuyatengeneza nchi yao.
And the people in England,
na watu katika Uingereza,
they heard,
walisikiliza,
that there is a opportunity and chance.
Ya kwamba kuna nafasi bora huko America.
So a lot of people from England, they moved to the United States.
Watu wengi kutoka Uingereza wakahamia nchi ya America.
There's one boy,
kuna kijana mmoja,
who was not educated.
Hakuwa ameelimika.
And he works in the harbor.
Alikuwa anafanya kazi katika kituo cha.
He carries the baggages.
Alikuwa anabeba mizigo.
And he carries a load.
Alikuwa anabeba mizigo.
All the time.
Kila wakati.
And that's how he live off.
Jinsi hivyo ndivyo aliishi maisha yake.
And he see the lot of him, he was able to meet a lot of travelers.
Aliweza kukutana na wasafiri wengi.
And then they are talking to him.
Wakawa naongea na yeye.
Hey, you know, I went to the America this time.
Najua tulienda America wakati huu.
Oh yeah, I heard America is like full of opportunities.
Oh, nisikia kwamba America ni nchi ajabu.
Oh, indeed, that's true.
Naam, huo ni ukweli.
Oh, so now I'm thinking about moving to United States.
Hata nafikiria kuhamia huko America.
America.
Nastari kuhamia huko America.
So while this boy was this boy was listening to other people.
Wakati kilikuwa nasikia watu wengine.
Oh yeah, I don't want to spend rest of my life carrying the baggages and loads in here.
Kuendelea kuishi maisha yangu nikibeba mizigo na haya mambo yote.
I also want to get an opportunity.
Hata nitaka kupata fursa hiyo pia.
So from then on he started to work really hard.
Kuanzia wakati akaanza kufanya kazi kwa bidii mno.
He worked for extra hours.
Akafanya kazi hata masaa zaidi.
Because he wanted to make money, he wanted to save the money for the sheep, fare.
Ataka kupata hela apate nauli ya merikebu.
So if I pay,
nikilipa nauli,
that I can get on the ship.
Naweza kuingia kwa kwenye merikebu.
According to them, if I reach to America,
na kulingana na wao nikifika huko America,
now I'll have lots of opportunity and chances.
Tapata nafasi na fursa kwa wingi.
So he worked hard so much.
Hivyo akafanya kazi kwa bidii.
Finally, he was able to save the money that he needed.
Sio akaweza kuhifadhi ile hela alikuwa anahitaji kwa nauli yake.
So he saved all the money and all the money he had.
Ari hesabu ya pesa yote alikuwa amejiandalia.
He was able to pay the fee for the ship.
Akalipa hela nauli ya merikebu.
But the problem is,
lakini shida ni hii,
from England
kutoka
to America,
hadi America,
it usually takes about a week.
Ya kawaida huchukua juma moja.
But he spent all his money to buy the tickets.
Lakini alikuwa ametumia pesa yake yote kununua tikiti.
He didn't have any money to buy food.
Hakuwa na hela zaidi ya kujinunulia chakula mwenyewe.
Oh, what shall I do? What shall I do?
Sasa nifanye nini? Nifanye nini?
Let's just go.
Twende tu.
If I skip meal for 1 week, it's okay.
Nikiachana na chakula, nikifunga chakula kwa juma moja ni sawa.
I still can live.
Bado naweza kuishi.
So he got on the ship.
Hivyo akaingia merikebu.
And they went to the Atlantic Ocean.
Akaingia katika bahari ya Atlantika.
So he met lots of people in the ship.
Akakutana watu wengi huko kwenye kifuo.
Hey, how are you doing?
Vipi wewe?
So what are you going to do in the United States, America?
Utafanya nini huko America?
Oh, I'm going to do this.
Nataka nifanye jambo
hili. Oh, this sounds very interesting.
Jambo hili linavutia.
And you know, he was able to meet a lot of people.
Alikutana na watu wengi.
He was so excited and he was so happy.
Alisimuka ana furaha mno.
And then it was the lunch time.
Mwisho ikawa wakati wa chakula cha mchana.
And there's a bell.
Na kuna kengele.
Tring 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 tring.
Tring 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 tring.
Okay, it's the lunch time.
Ni wakati wa chakula cha mchana.
So while they're talking.
Walipokuwa naongea.
Oh, let's continue in the restaurant.
Twende tuingie katika mkahawa.
Oh, let's go.
Twende.
But he could not go.
Lakini yeye hakuweza kwenda.
Oh, I don't want to go.
Sitaki niende.
Why not? Let's go.
Mbona uende? Twende.
Oh, I had a lot of lunch, so I'm full. I'm not hungry.
Kwa wingi, kwa hivyo sina njaa.
So he didn't go.
Hivyo hakuenda.
Well, next time they're talking.
Wakati ufuata walikuwa naongea kati yao.
Let's go eat.
Twende tule.
Oh, I'm okay. I'm not hungry.
La, niko sawa, sina njaa.
But you didn't eat yesterday.
Lakini jana kupata chakula.
Oh, I'm okay.
Okay, niko sawa.
Well, he was very hungry.
Alikuwa na njaa kabisa.
But there is nothing else he can do.
Lakini hakuwa na la kufanya lolote lile.
One day.
Siku moja.
2 days.
Siku mbili.
3 days.
Siku tatu.
Fourth,
Sikuine,
he was so hungry.
Alikuwa na njaa kabisa.
Okay. 2 more days.
Siku mbili zaidi.
2 more days, I reached to America.
Siku mbili zaidi nafika America huko.
2 more days.
Siku mbili zaidi.
But there's an announcement.
Lakini wakatangaza.
In the port.
Huko kwenye merikebu.
Okay, attention all the passengers.
Ebu tafadhali ninyi wa abiria wote.
We have unexpected storm.
Tulipatwa na tufani ambayo hatukuitarajia.
So we have to cruise away from the storm.
Kwa hivyo lazima tunapita katika hii tufani.
So it will take another week.
Hivyo itatuchukua juma moja zaidi.
He says, oh my God.
Nasema Mungu wangu.
Another week.
Wiki juma
moja
zaidi.
I cannot do this.
Siwezi kufanya mambo haya.
So he went to the restaurant.
Hivyo akaingia katika mkahawa.
Okay, I'm gonna eat.
Na acha nikaende nile.
If they ask me to pay.
Kama akiniomba nilipe.
Then I'm gonna say I don't have money.
Tusema kwamba mimi sina hela.
And I'll work here.
Nitafanya kazi hapa.
I'll clean the dish.
Nitaosha masahani.
I'll do miscellaneous things.
Nitafanya mambo hapa pale tofauti.
I'll pay for the food.
Nitalipa chakula.
So he sat on the table.
Akasema hapa
akakaa meza. Can you bring the menu?
Niletee menu.
Okay, I want this.
Nataka hii chakula.
I want this.
Nataka hii chakula.
I want this.
Nataka hii chakula pia.
I want this.
Nataka hii chakula.
Are you came here by yourself?
Je, umekuja hapa ukijua peke yako?
Yes.
Ndio.
Are you going to eat all these 5 meals?
Je, utakuja utakula hizi sahani tano zote?
Yes, right now I'm very hungry, so bring 5 meals.
Nina njaa, tafadhali teni sahani tano.
So he ate everything.
Hivi akakula kila kitu.
Oh, he felt so good.
Akahisi vizuri.
Oh, now I'm full.
Sasa nimeshiba.
Okay, now it's time for me to wash the dish.
Sasa imefika wakati wangu kuosha masahani hapa.
So he asked the waiter.
Akauliza huyo waiter.
Waiter, come here.
Kuja hapa.
Okay, give me the check.
Nipatie bili yangu.
How much is it?
Nalipa pesa ngapi?
Give me the check.
Nipatie bili yangu.
And the waiter.
Huyo waiter akamwambia.
Has a surprising face.
Akawa na uso wa kushangaa.
Is your first time eating here?
Je, ni mara yako ya kwanza kula hapa?
Who cares?
Nani anajali?
Bring me the check.
Nipatie tu bili yangu.
Today is fifth day. Yeah. It's your first time eating. Who cares? Just bring the check,
Nitalipa.
Sir,
Mwana,
you don't charge food.
Ya hapa tulipishi chakula.
What?
Nini?
In your ticket,
katika tikiti yako,
everything is included.
Kila kitu kiko ndani ya tikiti yako.
Food,
chakula,
sleeping,
hata kulala,
drinking,
hata kunywa.
Everything is included.
Kila kitu kimehesabiwa ndani ya tikiti.
You didn't know?
Hukujua.
So you didn't eat for 5 days?
Yeah, ndio sawa kula kwa siku tano.
You know, in the ticket,
katika tikiti,
if you buy tickets,
ukinunua tikiti,
there's everything is included.
Kila kitu ndani kimehesabiwa ndani.
But this guy did not know.
Lakini ukijana hakujua.
So he was, I'm hungry.
Alikuwa anasema ana njaa, nina njaa.
Let's go eat.
Hey, twende tule.
I'm not hungry.
Ah, sina njaa.
I'm okay.
Niko sawa.
Okay, now. First, second, third.
No,
two more days.
I'm
hungry. Why he was hungry? Because there's no food? No.
La sivyo.
He did not know that the food is included in the ticket.
Hakujua kwamba chakula kimehesabiwa ndani ya tikiti yake.
Is that right?
Je, ni ukweli?
Yes, same thing.
Ndio, mambo hayo hayo.
What the Bible said?
Unajua Biblia inasema namna gani?
Today, let's talk about a little bit about salvation.
Leo tuongee kuhusu wokovu kwa kiasi.
Let's talk about a little bit of forgiveness of sin.
Tuongee kuhusu msamaha wa dhambi kiasi.
You know, when you clean sin,
unapoosha dhambi,
you know that it's not you, but Jesus says to clean.
Unajua kwamba kuosha dhambi si kazi yako bali ni kazi ya Yesu kufanya.
Is that right?
Je, ni ukweli?
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Yes, you know why?
Unajua ni kwa nini?
Jesus came to 2,000 years ago.
Yesu alikuja hapa duniani miaka 2,000 iliyopita.
He was crucified on the cross.
Na alisulubiwa msalabani.
And he shed his precious blood.
Akaimwaga damu yake ya thamani.
Why?
Kwa nini?
Why?
Kwa nini?
Why did he need to shed the blood?
Mbona alihitaji kuimwaga damu yake?
And died on the cross.
Na afa msalabani pia.
Because if you look at the Romans,
kwa sababu unapoangalia Warumi,
Bible says,
inasema namna hivi.
The wage of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
Have you ever heard the words?
Ujashukia hilo neno.
Yes?
Ndio.
The wage of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
Can you repeat after me?
Je, unaweza kurudia nyumba yangu?
The wage of sin is death.
The wage of sin is death.
One more time.
Mara nyingine moja.
The wage of sin is death.
The wage of sin is death.
Yes.
Ndio.
When the wage of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
What does that mean?
Basi inamaanisha nini?
I have my telephone.
Nina simu yangu hapa.
I have my mobile phone.
Nina simu yangu ya mkono hapa.
I have to pay money to buy this.
Lazima ni gari nilipe ninunue.
But for your sin,
lakini kwa ajili ya dhambi zako,
you have to pay something.
Lazima ulipe kitu fulani.
What do you pay for your sin?
Unalipa kitu gani kwa ajili ya dhambi zako?
Money?
Je, unalipa hela?
No.
La sivyo.
Death.
Unalipa mauti.
Is that right?
Je, ni ukweli?
That's what the Bible in Romans says, the wage of sin is death.
Biblia inasema hivyo katika Warumi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti.
So all you have to do,
unalostahili kulifanya,
is to pay the death.
Ni kulipa mauti.
For your sin.
Kwa ajili ya dhambi zako mwenyewe.
Am I right?
Je, unasema ukweli?
Do you need to pay anything else?
Je, unastahili kulipa jambo lingine lolote lile tofauti?
Do you need to pay besides the death?
Je, unastahili chochote kile zaidi ya mauti?
Yes. No.
La.
Because Bible says,
kwa sababu Biblia imesema,
the wage of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
So all you have to pay for your sin is,
unachostahili kulipa kwa ajili ya dhambi ni hii,
death.
Mauti.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
That is why 2,000 years ago,
ndio sababu miaka 2,000 iliyopita,
Jesus came to this world.
Yesu alikuja hapa duniani.
And he was suffered.
Aliteseka.
He was humiliated.
Alitwezwa chini.
And he was whipped.
Akapigwa.
And he was crucified on the cross.
Akasulubiwa msalabani.
And he shed his precious blood.
Akaimwaga damu yake ya thamani.
And he died on the cross.
Na akafa msalabani.
Why?
Kwa nini?
Why?
Kwa nini?
Because all life in heaven is so boring. I want to go to earth and do something new.
Maisha ya mbinguni yanachosha, acha niende duniani nifanye jambo mpya.
Is that why?
Je, hiyo ndio sababu?
Is that why?
Hii ndio sababu.
He's the son of God. They took all the clothes off.
Aliweza kuvua nguo zake zote.
They humiliated him.
Akatwezwa chini.
They whipped him.
Walimcharaza.
They hit him.
Alipigwa.
They spit at his face.
Akamtemea mate usoni mwake.
And they finally crucified on the cross.
Mwisho akamsulubi msalabani.
Why?
Kwa nini?
Why he died on the cross?
Kwa nini alikufa msalabani?
Why?
Mbona kafa msalabani?
You know the answer, right?
Je, mnajua jibu?
Because he wanted to pay for your sin.
Alitaka kulipa kwa ajili ya dhambi zako.
Amen.
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 Yeah, that's right.
Na mwoni ukweli.
All you have to do.
Unarostari kulifanya.
Is pay for the sin.
Ni yeye alilipa kwa ajili ya dhambi zako.
When I buy this phone.
Napoinunua hii simu.
I pay $300.
Nalipa dola 300.
All I have to pay is $300. If I pay $300, they give you this phone. I don't have to pay $300 plus my notebook, plus the cup, and plus the top.
Sitalipa dola 300 na kitabu changu na kikombe changu na mfuniko wa kikombe.
Right?
Sivyo.
All I have to do is just $300 and then I'll get this phone.
Nalipa tu dola 300 napata simu hii.
The Bible says,
Biblia inasema namna hivi.
The wage of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
For your sin,
kwa ajili ya dhambi zako.
All you have to do is pay the death.
Unalostahili kufanya ni kulipa mauti.
That's why we praise the name of Jesus Christ.
Kwa sababu tunalisifu jina la Yesu Kristo.
Because he came to this earth
2000 years ago. Kwa sababu alikuja hapa duniani miaka 2000 iliyopita.
Even though he was son of God,
ingawaje alikuwa ni
He was humiliated.
Aritwe,
he was despised by the people. And he crucified on the cross. But he didn't say a word. And he died.
Alikufa.
For your sin.
Kwa ajili ya dhambi zako.
And he paid for everything.
Akalipa kila kitu.
Please open Isaiah chapter 53.
Tafadhali fungue na Isaya mlango wa 53.
I love this word and I want to share this word with you.
Nataka nishiriki na ninyi hili neno.
You know, Isaiah lived about 700 years before Jesus Christ. And he wasn't Isaiah, but he was inspired by God. He wrote Isaiah chapter 53. And Isaiah chapter 53 is about our Lord Savior Jesus Christ. I cannot read everything right now. But I
want
to read one verse for you. Isaiah chapter 53 verse
5.
Okay, I'm going to read it for you, so please listen carefully. Okay? Isaiah chapter 55 verse 5. Chapter 53, verse 5. It says, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
Adabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
You know what the Bible said about Jesus Christ?
Je, mnajua Biblia inasemaje kuhusu Yesu Kristo?
You know what Isaiah said about Jesus Christ?
Je, mnajua Isaya anasemaje kuhusu Yesu Kristo?
You know what God said about Jesus Christ?
Je, mnajua Mungu anasema nini kuhusu Yesu Kristo?
This is what they say about Jesus Christ.
Anasemaje kuhusu Yesu Kristo?
But he was wounded for our transgressions.
Kwamba alijeruhiwa kwa makosa yetu.
When Jesus was here 2000 years ago.
Wakati Yesu alikuwa hapa duniani miaka 2000 iliyopita.
Was he wounded?
Je, alijeruhiwa?
Yes.
Ndio.
They hit him.
Walimpiga.
They put the thorns up, the thorns in his hair.
Walimpatia taji la miba kichwani mwake.
Right?
Sivyo.
He was wounded.
Alijeruhiwa.
Why?
Kwa nini?
Why?
Kwa nini?
For our transgression.
Kwa ajili ya maovu yetu.
Is that right?
Jeni ukweli?
For your transgression.
Kwa ajili ya makosa yako.
For my transgression.
Kwa ajili ya makosa yangu.
For all of us transgressions.
Kwa makosa yetu sisi wote.
And then he says he was bruised for our iniquities.
Nasema kwamba pia ya kwamba alichubuliwa kwa maovu yetu.
Was he bruised?
Je, alichubuliwa?
Yes, he was.
Ndio alichubuliwa.
Why?
Kwa nini?
Because your iniquities.
Kwa sababu ya maovu yako.
My iniquities.
Kwa sababu ya maovu yangu mwenyewe.
All of our iniquities.
Kwa sababu ya maovu yetu sisi sote.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
The chastisement of our peace was upon him.
Adabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
Because he was chastised,
kwa sababu alipatiwa adabu,
we are able to gain peace.
Tuliweza kupata amani.
Is that right?
Je, ni ukweli?
And then with his stripes,
na kwa kupiga kwake,
we are healed.
Sisi tumepona.
You know, Jesus Christ is so amazing.
Yesu Kristo ni wa ajabu.
You know what?
Unajua ni kwa nini?
He was on this earth.
Alikuwa hapa duniani.
2000 years ago.
Miaka 2000 iliyopita.
And he was bruised.
Alijeruhiwa.
He was wounded.
Alichubuliwa.
He was hit.
Alipigwa.
He was humiliated.
Alifushwa chini.
Why?
Kwa nini?
To give us peace.
Kutupatia amani.
To give us freedom.
Kwa ajili ya kutupatia uhuru.
To pay for our sins.
Kwa ajili ya kulipa dhambi zetu.
To give us eternal redemption.
Kutupatia ukombozi wa milele.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Am I right?
Je, nasema ukweli?
You know, when you buy the ticket for the boat,
unaponunua tiketi ya merikebu,
in ticket, everything is included.
Katika tiketi kila kitu kimehesabiwa ndani.
Is that right?
Je, huo ni ukweli?
Just because he did not know,
kwa sababu hakujua tu,
he was hungry.
Alikuwa na njaa.
He was suffer.
Aliteseka.
Why he was suffer?
Kwa nini anateseka?
Because he did not know.
Kwa sababu hakujua.
Everything is prepared.
Kila kitu kilikuwa kimeandaliwa.
For him, everything is prepared.
Kwake kila kitu kilikuwa kimeandaliwa.
Amen.
Amen.
Same thing.
Mambo hayo hayo
bado. Jesus Christ.
Na Yesu Kristo.
With his death.
Na kifo, kwa kifo chake.
With his crucifixion.
Na kwa kusulubiwa kwake.
Everything that we ever need is in there.
Kila kitu ambacho tunahitaji kiko ndani hapo.
Amen.
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 Do you understand?
Je, mnaelewa?
Why he was chastised?
Ni kwa nini alipatiwa adhabu?
He wanted to bring peace in our
heart. Alitaka kuleta amani ndani ya mioyo yetu.
Why was he bruised?
Mbona akatubuliwa?
Because he wanted to forgive our iniquities.
Anataka kusamehe maovu yetu.
Why he was struck?
Mbona akapigwa?
Because he wanted to heal us.
Anataka kutuponya.
For his crucifixion.
Na kwa kusulubiwa kwake.
In his death.
Katika kifo chake.
Everything that you need is included.
Kila kitu unachohitaji kimejumuishwa ndani.
Healing.
Ya uponyaji.
Salvation.
Wokovu.
Forgiveness of sin.
Msamaha wa dhambi.
Everything you need.
Kila kitu unachohitaji.
Everything included in Jesus Christ.
Kila kitu kiko ndani ya Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Yeah, it is bought.
Ndio.
Yeah, it is bought.
Kuna hii.
All you have to buy, all you have to do is buy a ticket.
Katika imerikebu unastahili kununua tiketi tu peke yake.
Right?
Sivyo.
All you have to do is buy tickets.
Unastahili kulifanya ni kununua tu tiketi peke yake.
If you buy tickets,
ukinunua tiketi,
you can sleep free.
Unaweza kulala bure.
And you can go to America.
Unaweza kufika America.
You can drink.
Unaweza kunywa.
You can eat.
Unaweza kula.
Everything is included in the ticket.
Kila kitu kimejumuishwa ndani ya tiketi hii.
Likewise, the crucifixion of Jesus Christ.
Kwa kusulubiwa kwa Yesu Kristo pia.
Because he was crucified on the cross.
Kwa sababu alisulubiwa msalabani.
Because she shed his blood for us.
Kwa sababu alimwaga damu yake kwa ajili yetu.
All the sins.
Dhambi zote.
All the peace.
Amani tunahitaji.
All the problems.
Shida zote.
All the suffers.
Mateso yote.
Everything was taken care of.
Kila kitu kilishughulikiwa.
Do you believe that?
Je, mnaamini mambo hayo?
Do you believe that?
Je, mnaamini huo ukweli?
Yes.
Ndio.
Or no?
Ndio au la.
Do you have mouth?
Je, mnao mdomo?
Say mouth.
Muna mdomo.
You know why God gave you a mouth?
Mbona Mungu akupatia mdomo?
It's not for eating only.
Si kwa ajili ya kukula tu peke yake.
God did not give you just for eating.
Mungu akupatia mdomo kwa ajili ya kukula tu peke yake.
Okay, so don't use mouth for just eating.
Usitumie mdomo kwa ajili ya kukula tu peke yake.
You know why God give you the mouth?
Je, mnajua ni kwa nini Mungu aliwapatia mdomo?
God give you a mouth so you can answer when the preacher asks you
a
question.
Uweze kujibu wakati mnenaji amekuuliza swali.
Okay?
Sawa.
Okay, so don't misuse the purpose of God.
Msiweze kutumia vibaya lengo la Mungu.
God gave you mouth for two reasons.
Mungu akupatia mdomo kwa sababu mbili.
Two main reasons.
Yeah, sababu mbili za maana.
Second, eating.
Yeah, ya pili ni kukula.
The first,
ya kwanza,
answering,
kujibu,
when the preacher is asking you a question during the Bible crusade.
Amekuuliza swali wakati wa crusade ya Biblia.
Okay?
Sawa.
Okay?
Sawa.
Okay.
Sawa.
Don't misuse your mouth, okay?
Usitumie mdomo wenu vibaya, sivyo?
So the first purpose is you have to answer.
Lengo la kwanza la kutumia mdomo wako ni kujibu.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
It's not working.
Sifanikiwi
bado. It usually works in different place.
Yeah, mnatumia mdomo tu mahali pengine.
It's okay.
Ni sawa.
All you have to do is understand.
Unalostari kufanya ni kuelewa.
This son was walking toward his father's house.
Alikuwa anatembea kuelekea nyumba ya babake.
In father's house,
katika nyumba ya babake,
there's everything.
Kunacho kila kitu anahitaji.
Everything that he needs.
Kila kitu ambacho anahitaji.
There's a clean water.
Kuna maji masafi.
There's a clean clothes.
Kuna nguo safi.
There's a shoes.
Kuna viatu ndani.
There's a ring.
Kuna pete huko.
And moreover,
na zaidi ya yote,
there's a delicious food.
Kuna chakula kitamu.
Right?
Sawa.
All he needs
anachohitaji ni nyumba ya baba tu peke yake.
Likewise,
vile vile,
in Jesus' heart,
katika moyo wa Yesu,
inside of Jesus Christ,
ndani ya Yesu Kristo,
everything that you need is inside of Jesus.
Kila kitu unahitaji kiko ndani ya Yesu Kristo.
What do you need?
Unahitaji nini?
Peace.
Unahitaji amani.
It's in Jesus.
Yako ndani ya Yesu.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
What do you need?
Unahitaji nini tena?
Healing.
Unahitaji uponyaji.
It's inside of Jesus Christ.
Uko ndani ya Yesu.
What do you need?
Unahitaji nini?
Forgiveness of sin.
Msamaha wa dhambi.
It's inside of Jesus Christ.
Uko ndani ya Yesu Kristo.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
What do you need?
Unahitaji nini?
Say anything you need.
Sema chochote kile unahitaji.
Everything you need. It's inside of
kila
Jesus.
Kitu kiko ndani ya Yesu Kristo.
You know what? You know what is amazing?
Unajua ni jambo gani la ajabu wapendwa?
Jesus made everything possible.
Yesu alifanya kila kitu kiwezekane.
In 2000 years ago.
Miaka 2000 iliyopita.
Amen.
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 Yes.
Ndio.
He was crucified.
Alisulubiwa.
Like the Isaiah chapter 53 says.
Kama vile Isaya 53 inasema.
He was wounded.
Alisulubiwa.
He was bruised.
Alijeruhiwa.
He was chastised.
Alipatiwa adabu.
He was stripped.
Alipigwa.
Why?
Kwa nini?
To give you peace.
Kukupatia amani.
To give you forgiveness of sin.
Kukupatia msamaha wa dhambi.
To give you healing.
Kukupatia uponyaji.
To give you to cleanse you.
Na kukusafisha.
To give you happiness.
Kukupatia furaha.
To give everything that you ever need.
Kukupatia chochote kile unachokihitaji.
Amen.
Amen.
But many people,
lakini watu wengi,
they're still in the pig pen.
Bado wanalala katika nyumba ya nguruwe.
I'm not saying that you're living with pigs.
Sisemi kwamba unaishi pamoja na nguruwe.
We've been talking about it, right?
Tumeongea kuhusu mambo haya tayari.
What's the pig pen?
Nyumba ya nguruwe ni nini?
You try to obtain peace by yourself.
Unajaribu kupata amani kivyako wewe mwenyewe.
You try to obtain happiness by yourself.
Unajaribu kupata furaha mwenyewe.
You try to obtain the salvation with your own work.
Unajaribu kupata wokovu kwa kazi zako mwenyewe.
You try to obtain the forgiveness of sin with your own effort.
Unajaribu kupata msamaha dambi kupita bidii zako wewe mwenyewe.
That's the pig pen.
Hiyo ni nyumba ya nguruwe.
Did you understand?
Je, mmeelewa?
Do you understand?
Je, mmeelewa?
Pig pen and father's house.
Tofauti kati ya nyumba ya nguruwe na nyumba ya baba.
Everyone.
Wapendwa.
Let's kick the pig pen.
Hebu tukapige teke nyumba ya nguruwe.
Let's take a step to the father's house.
Tuchukue hatua tukielekea nyumba ya baba.
Amen.
Amen.
Are you ready?
Mko tayari?
Let's go.
Twende.
We go together.
Twende pamoja.
Right?
Sawa.
I'll tell you.
Nitawaambia.
One by one.
Moja kwa moja.
How to reach to father's
house. Jinsi ya kuifikia nyumba ya baba.
All you have to do.
Unalostahili kulifanya.
Just sit.
Ukae tu hapa.
And listen.
Na usikilize.
Okay?
Sawa.
Okay?
Sawa.
Thank you very much.
Asanteni sana.
Okay, I will finish my sermon here.
Tamalizia mahubiri yangu hapa.
And I will continue today afternoon.
Nitaendelea leo mchana.
Okay?
Sawa.
Let us pray.
Tutaomba.
Dear Heavenly Father God,
Mungu Baba utupendaye
Baba mbinguni. We thank you that you gave your words to our hearts.
Nakushukuru kwa sababu umetupatia neno lako moyoni mwetu.
Father God, I'm very thankful before you.
Mungu Baba nakushukuru zaidi.
Because I'm such a lack and weak servant.
Mimi mtumishi aliyedhaifu wa kupungukiwa.
Father God, you gave me your precious word.
Lakini babu nilipatia neno lako la thamani.
We are able to share this morning.
Tuweze kulishiriki asubuhi ya leo.
Father God, we don't want to stay in the pig pen anymore.
Baba tutaki kukaa katika nyumba nguruwe tena.
We are sick and tired of struggling.
Tumechoshwa na kungangana kivyetu sisi wenyewe.
We are sick and tired of changing ourselves.
Tumechoshwa na kujaribu kujibadilisha sisi wenyewe.
Father God, we want to take a step.
Baba tunataka kuchukua hatua.
We would like to walk to you.
Na tukuje kwako.
Father God, we know
Baba twajua
that you prepare everything for us.
Kwamba umetuandalia kila kitu.
2000 years ago.
Miaka 2000 iliyopita.
We know everything that we need.
Tunajua kwamba chochote tunachokihitaji
is inside of Jesus Christ.
Kiko ndani ya Yesu Kristo.
Father God, let us keep our life.
Ruhusu tutupe mbali maisha yetu.
And walk to you.
Tukuende.
May you accept us.
Utukubali Baba.
May you comfort our hearts.
Na ufariji mioyo yetu. Babu tupendaye.
We ask you to bring the peace in this country.
Tunataka kukuombolea amani katika nchi hii ya Kenya.
Father God, may you bring the happiness.
Baba ulete furaha.
To every one of you who are sitting here.
Mletee furaha kila mtu ambaye ameketi hapa.
Father God, this morning we are so grateful.
Mungu Baba asubuhi ya leo tunashukuru.
That we are able to feel and hear and share your words.
Kwamba tunahisi na tunasikiliza neno lako.
We thank you, Lord.
Tunakushukuru Bwana.
I pray in the name of Jesus Christ.
Naomba katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Thank you very much.
Asanteni sana.